ziyangane zam ziyangane anjeni ziyalala zindleni anibozi nani ukuthi nenza kanjani nokuthi ningibulale anibozi nani ukuthi nenza kanjani nokuthi ningibulale wazolala abantu abaningibulala
Amen.
Wong Solomon, we are young and